nguyeno wa ngifela na likwele yentliswe niya ika Milelo ka nguyeno wa
Jesus.